z'inyigisho niki zitubwiye? Umwami Yesu afite imbaraga zo guhindura amazi kuba divayi kuko we ari umwana w'Imana. Tuzi nk'uko yahinduye amazi kuba divayi, yoshobora no guhindura ingorane zacu cyangwa se imibabaro yacu kuba umunezero. Abigishwa bari bizeye umwami Yesu kandi baramwubaha. Babwiwe kuzuza intango amazi barabikora. Kandi mu gihe babwiwe ngo badahe ku mazi bashyire umugabuzi, barumvise barabikora kuko bahoze bubaha umwami Yesu. Umwami Yesu arashaka ngo tugire kwizera kandi no kubaha gukwiriye. Bavandimwe, nimwemerere umwami Yesu guhindura ubugingo bwanyu kandi twizere yuko afite imbaraga. Iwe araguhindura kuba icyaremwe gishya. Ongere turebe inshusho ya gatatu. Hariho umuntu witwaga Nikodemu, umukuru mu Bayuda. Yashatse kumenya iby'ukuri hejuru y'umuntu witwa Yesu Kristo. Yasanze umwami Yesu ninjoro aramubwira, "Imwigisha tuzi yuko uri umwigisha koko kandi waturutse ku Mana. Nta muntu washobora gukora ibi bitangaza we ukora atari kumwe n'Imana." Yesu aramusubiza, "Wizere iby'ukuri ndakubwira, umuntu atabyawe ubwa kabiri ntiyoshobora kubona ubwami bw'Imana." Nikodemu ntiyasobanukiwe n'ibyo umwami Yesu yamubwiye. Nibwo Nikodemu yabajije umwami Yesu, "Byoshoboka gute umuntu nkanje kongera kwinjira mu nda ya mama nkongera nkavuka ubwa kabiri?" Umwami Yesu aramusubiza, "Wizere yuko umuntu atavutse kubw'amazi no kubw'umwuka ntiyoshobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Uwavutse kubw'umubiri n'umubiri, n'icyabyawe n'umwuka n'umwuka. Biragukwiriye ngo uvuke ubwa kabiri." Umwami Yesu amaze kumuganirira ayo magambo yose, Nikodemu yari atarasobanukirwa, umwami Yesu akomeza kuvuga, "Uko Imana yakunze abari mu isi, tanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho." Imana ntiyatumye umwana wayo mu isi kugira ngo akire abari mu isi urubanza, ahubwo ab'isi bakizwe ku bwe. Kwizera uwo mwana ntacirwaho iteka, ariko utamwizera kera yamaze gucirwaho urubanza.